Chris Medina har Chris Medina har ligget nå 9 uker på førsteplass. Han synger om forloven sin som ble veldig rammet I en bilulykke. Hun ble skadet. Dette her historien. Vær så god. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I wasn't when you need me more?
What kind of guy would I be if I was to leave when you need me?